babye banje bwere yo ngabakorerera kunsura naye nkwekuta yegweyeka asobola kumpanguza ebicamu byenkoze bingi gwegwensaba okunsonyiwa kuba yegwe nambemu Katonda singa sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba genseno mukama njogedde bingi n'ebyenkoze ebitasaanira mu maaso go ayi mukama mu bulumi obungi yawaayo mwana w'omuwadi anunula omwoyo gwanga ayi mukama nakusinza nga wu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba genseno olugudo ndutambudemu enkonge buse nyingi tuse kukuwangula lwakuba nyimiriga nawe abalabe mponya bangi kuba gwe abampisamu ekyo kyandaze yegweyeka asobola byonna sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba genseno
mukama sugo kwetaga tasa ponya moyo nguganzunza laba nvunamide mu maaso go kumavivi abiri nsonyiwa ponya ebijude bino so
sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba genseno
aboluganda n'abemikwano baweddemu amanyi omubya batudde ku lugudo bali eyo bakaba tebayinayamba bamulisize ddala batunula gye balaga